Ke ba le ba itumatuma ba ikgomakgoma ba ipopota santa ba ikgolola go epa ranta ba gwanta ba ikemiseditse ka go chanta ba golole ba baise lekgolo ga o fitlha ba phatlhalala ba itlhabisa kgala ba ikaletsa ka o batla megala ba segwa ke mala ka gore ba go jela sa mahala fetsa ka bone ba itume sekgono ke a go tshela le gono go tlhabelwa ba ba jetseng peo go shabelwa ba ba letseng seo ba se filweng ke modimo moloki wa ba ba letseng ba tshwere ke tlala ramateka ke a baleleka ba go peteketsa ba temeka kgoba eletsa go keteka ba seleka ba keleka ba felelwa ba feletswe ke mowano ba belelwa lo tsa lerumo o supe ka nono o kgwemollo ba bise ka bomo
ke ba le batla ba ba le batla
ba pitse ba tsose ba lome ra kopa tuta
ke ba le batla ba ba le batla
Hatje, tutu skari ke kope kozak popo karo kare rame khatso Ska bua bua tlala ke tituk skatso mopo Pela khano la tau kare khai lo min khatla Tlaran kope nga kama siya ola siz Bwana ba tutu mwana ba lo me yi cha 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 Tlala ga wena ma khuzo ba shapika Plus jabi buddy ya rap junkie Probably number one hit man burran Always in the pipeline, oh gotta get poppin' Always in the fire line, oh gotta get Chris Hani Re busetsa motswako nako nyama ja tobetsega Re koba mafele, re go fa diponelo pele Same ke thelelo teme go bona tswelelo pele Ga ke buifela, molomo wa motlola noka metsi a chele Mafoko wa manela famtsa motswako pula e sele
Ke ba le batla, ha ba le batla
Ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta
Ke ba le batla, ha ba le batla
Ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta
Ke ba le batla, ha ba le batla
Ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta
Ke ba le batla, ha ba le
You will never see me coming like a shadow There's more than wars, never concerned with battles These fools thought they had me in a box But they really couldn't box Cause their arms too short to even matter I'm transforming your ass to make you think it's all over The darkness I bring to make you wish you were sober I master the light and blind you with it Square you down with your own equipment, you getting over Should've been down in the days when I told you My intuition, you pay tuition for me to show you Hustling backwards, the black man acting Like he never ruled the world before Imagine the day that you see Dukes, Jabba, and Nomar Run where we'll even give you a head start When you look up, we surround in your cap I love sleepers, I shake them off like sneakers in the dark They collapse, cause we covered the map without the charge Y'all better wake up before that dog come eat your heart
Ke ba le batla, ha ba le batla
Ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta
Ke ba le batla, ha ba le batla
Ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta
Ke ba le batla,
ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta
Ke ba le batla, ba pitse, ba tsose, ba lome, ra kopa tuta